inta badan soomaaliyeeyadu ku jar noqobooyin la kadiir galiyo bulshada haanishor leh hibada hal abuurnimada waliba jaraana farsamayaqaana gacanta tiidiyo walka samaysadaayan waana ka shageysadaayan suuqyada magaalada baydhabo si iyo nololo qoyska kiishayo maaraya inkastoo iyo in helaan walka filan farsamayaqaan xasan eedan muddo afar sannadood iyo ka guda jaray sameeyo kobo wadaanti biyo iyona walyaabo kale oo laka sameeyo lugo baabuurta iyo ninku sheekay muddadii uuse ka jaray shaqadan sida uuse ka baraday iyona faa'iidooyinka uusu ku helow
walaalkay mahadsanta hadhowaaw adoo booska in kooyta sharafle ardamay buu ahaa raadio araadii ku socota runtaw mahadsanta khayr alla kasii isbabashadood idin fayl low mayba ardada sameeyaana horta kuwit watal briifka oo baadiila qaada iyo sameeye jarni hori gidaal kirin gaal inay to an ka daajaa sameeye jarni hirbaadii beerol geedku sameeye jarni hatta may sameeyaana kuwa of fashion bay la raw oo laba baabartu ka sameeyo on la ardada suubiyaan ardada iyo sameeyaan oo hargeyal leh oo tmaata leh dil taa la higaaji ardada mayba wax magaalada eedlan ka hisaa dhalinyarada qaada ay to sameeyaana taasaa kordhinaa
muddo kuriyad hasano waliba uuse sheegay inuuse bilaabay farsamo ku dubantii hore si walbadan unku gada beese fayleen unku hela waliba uuse reedan sameeyo ka sameeyey kobogii uuse gada jari dadka baadiyada degan laakiinse hata walibase kobogii ku gada dahayana dhallinyarada magaalada baydhabo iyo ona lagna kahaysi kobo casriga ee dhallinyarada ka labasadayan saasoo kaleeta farsamayaqaan xasan eedan waliba uuse tilmaamay inuuse leeyo hadaf inuuse samaysado kobo wadada naqshada cusub
wallahi haddana mayle un horta farsamadaana goomale ka saabsanta bambirle ka saabsanta haddana haddii ilahay kala lahad farsamada le noono adib argayt hadi kan noogo loo fasaaran kan noogo hargarga lii kan noono ayaan saarahayn haddana wiilba dhalinyaro naftiyoob ardada mayba sheegaana farsamad oo macnaha maskax kale iyoona dalbadaya naftiyoobo farukan furmil kan samey elaano maskax dardaana oo haddana aan saarano oo badalka jiraanno
inkastoo weli soomaaliya iyo ka yarta farsamada gacanta haatana inti jarta weliba iyo helna ee maalgelin la ka hormarin lahay xirfadooyinka gacanta